waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Golaha Business Council of Australia ayaa sheegay in aysan jirin baahi loo qabo sharciyo cusub oo goobaha shaqada lagaga maamulo isticmaalka tiknoolajiyada AI. Doorka AI-ga ayaa lagu wadaa in uu noqdo mid ka mid ah mowduucyada ugu weyn ee laga doodayo maanta maalinkii labaad ee shirka wax soo saarka ee dowladda federaalka oo ka socda magaalada Canberra. Khasnajiga federaalka Jim Chalmers ayaa horey u sheegay in AI ay noqon karto isbeddel weyn oo kor u qaadi kara heerka nolosha dadka iyo wax soo saarka dhaqaalaha Australia oo muddaba gaabis ahaa. Hase yeeshee, dadka qaar ayaa ka digaya in AI ay sidoo kale keeni karto dhibaatooyin. Madaxa Business Council of Australia, Bran Black, oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay in dadka dalbanaya sharciyada cusubi aysan si sax ah u fahmin sida AI u bedelayso goobaha shaqada.
Because we're not seeing the type of workforce impacts that some people have spoken about. What we're seeing is that
ma aragno saameynta ay ku yeelanayso shaqaalaha ee ay dadka qaar ka digayaan. Waxaanu aragnaa waa in AI ay hagaajinayso shaqooyinka. Waxaan si joogto ah uga maqlayaa xubnahayaga guud ahaan xagga dhaqaalaha in AI ay tahay mid shaqooyinka kordhinaysa. Waxa ayna bedelaysaa habka ay dadku shaqadooda u qabtaan, waana sida laga arkay badanka goobaha shaqada, ayuu yiri. Dadka ama dad difaaca xuquuqda dadka naafada ayaa sheegay inaan weli xal loo haynin su'aalo muddo dheer la iska weydiinayay dib u habaynta barnaamijka NDIS, iyagoo isla markaana warbixin muhiim ah ka sugaya wasiirka naafada. Wasiirka naafada Mark Butler ayaa maanta oo Arbaca ah khudbad ka jeedin doona National Press Club, isaga oo ka hadli doona mustaqbalka barnaamijka NDIS sanad kadib markii baarlamaanka federaalku uu ansixiyey dib u habeyn ballaaran oo lagu xakameynayay kharashaadka sida xawliga uu sii kordhaya. Barnaamijka NDIS-ka oo ah kan saddexaad ee ugu miisaaniyadda weyn Australia ayaa la filayaa in uu ku kacayo in ka badan $20 billion oo dollar sanadkan 2025 ilaa 2026, iyada oo sida ku cad isbeddeladii la ansixiyey kororka kharashaadka sanadlaha ahna lagu xadiday 8% sanadkiiba. Digniin ku saabsan daadad la saadaalinayo ayaa loo diray dadweynaha degan laga bilaabo xeebaha New South Wales ilaa degmooyinka gudaha, iyada oo dadka deegaanada degan la farayo inay isu diyaariyaan roobab culus. Ilaa 125 millimitir oo rooba ayaa la filayaa in uu maanta oo Arbaca ah ka da'o inta u dhaxaysa waqooyi galbeedka New South Wales ilaa gobolka Hunter, taas oo sare u qaaday halista daadadka iyo fatahaadaha. Magaalooyinka Tamworth, Gunnedah, Narrabri iyo Moree ayaa laga yaabaa in uu ka da'o roob dhan 45 millimitir, halka deegaanada laysku yiraahdo Mid North Coastna laga filayo 110 millimitir. Angus Hines oo ka tirsan xafiiska saadaasha hawada ayaa sheegay in walaaca ugu weyn uusan ahayn xoogga roobka, balse uu yahay in uu roobku sii da'o maalmo badan, taas oo sii kordhinaysa khatarta daadadka.
With additional rainfall, we're likely to see renewed river level rises and possible flash and riverine flooding as well. So some of the hazards with this forecast rainfall.
Hadii roob kale oo dheeri ah da'o, waxay u badan tahay in aanu aragno heerarka wabiyada oo sare u kacaya iyo fatahaado degdeg ah. Halista ugu weyn ee roobkan la filayo ayaa ah in uu dhulku durba qoyay oo dhergay, gaar ahaan deegaanada gudaha ah, taas oo wadooyinka ku sababi karta xaalado halis ah. Waxaa sidoo kale dhici karta in ay saameyn ku yeelato beeralayda haddii roobku maalmo badan sii da'ana. Waxaa dhici karta biyaha oo fadhiista beeraha oo adkayn karta shaqada beeralayda iyo isticmaalka qalabka beeraha, ayuu yiri. Spain ayaa wajahday mid ka mid ah dabka imeedyadii ugu xumaa tobanaankii sane ee tagay, dabkaas oo ay kumayaal ciidanka dabdamiska ah ciidamada lugta iyo diyaaradaba kula dagaalamayaan Galicia iyo Extremadura. Ciidamo Jarmal ah ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya dabdamiska iyaga oo magaalada Xariya u soo diray in ka badan 20 gaari oo dabdamis ah. Dabkan ayaa sababay dhimashada 4 qof, waxa uuna gubay in ka badan 382,000 kun oo hektar, taas oo ku dhow 2 jibaar cabirka magaalada London, iyada oo booliskuna ay xireen baa la yiri 23 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay dabka bilaabeen. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo booqday Extremadura ayaa ballan qaaday in uu taageero siinayo dadka uu dabku saameeyay.
Next Tuesday, August 26th, the government will proceed with the declaration of areas affected by
talaadada soo socota 26 August ay bishu tahay. Dawladda ayaa xaalad degdeg ah oo ah ilaalinta raidka kaga dhawaaqi doonta degmooyinka badan ee ay dababku saameeyeen. Tani waxa ay muujinaysaa sida dawladda Spain ay uga go'an tahay in ay wax ka qabato xaaladda kadib markii dabka la damiyo. Isla markaana waan fahamsanahay saameynta dhaqaale ee ay ku yeelatay qof kasta oo degan deegaamada. Dadaalka dibudiska ayaa sidoo kale lagu taageeri doonaa buu yiri hanti ka timaada maamulka guud ee dalka. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese inuu khiyaamay Israel islamarkaana uu dayacay bulshada Yuhuuda ee ku nool Australia. Qoraal lagu daabacay bogga X oo horey loo oran jiray Twitter ee xafiiska Netanyahu ayaa lagu yiri
History will remember Albanese for what he is.
Taariikhdu waxay xusi doontaa Albanese inuu yahay siyaasi daciif ah oo khiyaamay Israa'il kana tagay Yuhuuda Australia. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Israa'il fiisaha kala noqotay diblomaasiyiin u dhalatay Australia oo Australia u joogay maamulka Falastiin. Tan ayaa ah argoosi lagaga falcelinayo in ay Australia si rasmi ah u aqoonsatay Falastiin, isla markaana siyaasi reer Israa'il ay kala noqotay fiisaha Australia. Simka Rothman oo ah ninka fiisaha lagala noqday ka hor intii aan Australia iman ayaa la filayay inuu khudbada ka jeediyo Australia. Wasiirka arrimaha gudaha Australia Tony Beck ayaa sheegay in dadka raba inay bulshada kala qaybiyaan aan loo ogolaan doonin inay waddanka soo galaan. Rothman ayaa qorsheynayay in uu la kulmo bulshada Yuhuuda Australia, bulshadaas oo sheegaysa in weeraro nacayb ah oo kullid ayuhudu ay sii bateen tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilaabmay ku dhawaad 2 sano ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa sheegtay in hadalka ka soo yeeray Israa'il uu yahay fal aan loo baahnayn, kaasoo laga yaabay inuu sii kordhiyo go'doominta diblomaasiyadda ee Israa'il waajahayso. Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Tony Beck ayaa isaguna si adag uga jawaabay eedayntii uu Netanyahu u soo jeediyay Anthony Albanese. Tony Begg ayaa sheegay warbaahinta ABC in ra'iisul wasaaraha Israa'il uu si xanaaq leh u falceliyay.
Strength is not measured by how many people you can blow up or how many children you can leave hungry.
Awoodda laguma cabiro inta qof ee aad qarxin karto ama inta caruur ee aad gaajaysiin karto. Awooddu waxay si fiican u cabirtaa sidii uu ra'iisul wasaare Anthony Albanese sameeyay, kaas oo markii uu qaadanayay go'aan aan Israa'il jeclayn uu si toosa ugu tagay Benjamin Netanyahu. Waxa uuna la yeeshay wadahadal, wuxuuna si cad ugu sheegay waxa uu damacsan yahay gartiisana u naqsaday si foolka foola, ayuu yiri. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si kaftan leh uga jawaabay su'aal uu horey u weydiiyey wariye Mareykana oo uu ku dhaleelay inuusan xirnayn suud markii uu booqday aqalka cad bishii Febraayo. Wariyaha White House-ka ee u jooga Real America's Voice Brian Glenn ayaa markaa si adag u weydiiyey su'aashan.
Why don't you wear a suit?
Mahatsud xurun weydi. Mahad xurun weydi suud. Waa xarunta ugu sareysa ee dalka. Adiguna waa diiday inaad suud xidato. Suud ba ma leedahay horta ayuu weydiyey. Door kanse madaxweyne Ukraine wuxuu soo xidhay suud madow oo nooca la jecel yahay ah isagoo 18kii bishan July aqalka caad kula kulmay madaxda Yurub iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale doorkan wariyihii Brian Glenn ayaa ishiisu qabatay suudka Mr. Zelensky.
First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, look, you look good.
I said the same thing.
Wariye, ugu horreyn madaxweyne Zelensky, suudka aad, suudkaagu aad buu u nuurayaa. Trump, anuguba sidaas baan ku idhi. Wariye, caadi ma tihid. Trump, waa sidan aan ba idhi. Zelensky oo ma xasuusataa wariyahan, waa ninkii ku weeraray ee aantii hore ee, haddase wuu fiican yahay. Zelensky, waan xasuustaa. Wariye, waan ku raali gelinayaa, bilic baa ka muuqata. Zelensky, laakiin adigu suurkii hore oon baad weli xidhan tahay, anigu waan soo beddeshay, laakiin adigu maad soo beddelanin. Wariyihii, malaha kaagaaba iga wacan, ayuu ku soo xidhay kaftankii. Saadaasha hawada oo waddanka Australia maanta, sidan ayay ahayd ama weli ka tahay meelaha qaar, magaalada Perth ruuxyo 19 digrii, Adelaide qorrax 19 digrii, Melbourne qorrax 18, Hobart qorrax 17, Canberra shuux ama 12, Sydney roob 17 digrii, iyo Brisbane oo ah shuuxyo 20 digrii. Halkii dollar ee Australiyaanahana maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo ah dollarka Mareykanka. Warkii maantana intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.